Blog Talk Radio.
Karaditeme, Mumbera diteme, Niradio yacu, Niradio yanyu, Niraditeme, Ihuriro ryacu, abaharanira ibyiza by'Abanyarwanda. Cherchez Raditeme, écoutez la Raditeme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Raditeme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbayikaze mu biganiro byacu ni turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi turi ku itariki ya 28 ukwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2021. Ikiganiro rero cyacu kuri mugoroba kiba gitangiye ikiganiro kiri muri ibi bice bigufi ariko bikurikira by'ingenzi ni alerte ku Burundi. Murabyibuka ko minsi yashize nane nababwiye ko nzatanga ikiganiro cy'i Burundi kujyanye n'uriya mutekano muke, nirinze kugira icyo mbikoraho aho nabasezeraniye ko Raditeme izakora itohoza ku bijyanye ni uyu mutekano muke utangiye kugaragara muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi. Muzindi nkuru nazo zijyanye n'umutekano turaza kurebera hamwe impamvu leta ya Uganda, sinzi impamvu mbyise kurebera hamwe, ndaza kuvuga kuri leta ya Uganda kufata icyemezo, aho yafashe icyemezo, ndashaka kuvuga yenda UPDF yafashe icyemezo cyo gushyira kongera umubare w'ingabo ku mupaka w'u Rwanda. Ibi ni ibintu byacicikanaga mu makuru yo muri Uganda mu minsi ibiri ishize, ariko igishekeje cyangwa se igitangaje cyangwa se namwe icyo muribuze kuvanamo nuko buri muntu wabajijwe impamvu yo kongera uwo mubare, buri wese yagiye atanga impamvu zitandukanye n'izo undi yatanze. Genda bya biturutse ku biturutse na location bahari bariho, ariko ni ibintu byo benshi bibaje impamvu kuki niba hafashe icyemezo cyo kongera umubare abantu bari kuri uwo mupaka bavuga impamvu zitandukanye kukongerwa kw'izo ngabo. Ese ubundi dukeneye gushaka n'impamvu mu gihe Kagame buri munsi aba ari mu vugo cyangwa yivuga vuga ko ngo ashaka kugira ngo ashaka ku bire yavuga ngo guhungabanya umutekano w'Uganda ariko abikoresheje mu yindi mvugo hari impamvu zindi dukwiriye kwirwa dushaka nubwo Uganda badashobora kubivuga ariko ukuri ko turakuzi tuzi n'impamvu barimo bakora ibyo bagomba gukora hari inkuru ibabaje ariko inasekeje mwumvise Gaposho umucuruzi mu Rwanda umunyemari mu Rwanda wafunzwe bavuga ko imbwa ze ngo zariye abantu imbwa za Gaposho zariye abantu turaza kureba impamvu Gaposho yafunzwe iby'imbwa zo imbwa zamucungiye umutekano kwa kundi burira ibipangu noneho zikabirukankana bashaka kumugirira nabi bituma rero bavuga bati zimbwa zadubujije gukora amahano yacu reka noneho arizo twitwaza tujye kumufunga ariko uwo bashaka ni Gaposho niwe bashaka kugirira nabi ariko koko akaba afite imbwa zikaze ariko ziba mu rupangu ntabwo zasagariye abantu bari hanze y'urupango ntabwo zagiye mu muhanda ngo zirukanye zigende ziryagagura abantu ese ubutabera ubucamanza bw'u Rwanda bazemera gushyira hariya abantu bagiye kuribwa n'izo mbwa berekane ko ari inzego z'umutekano barimo burira ibipangu kwa Gaposho bashaka kujya yenda kumwica cyangwa kumwiba kumwiba mu buryo butemewe imbwa zakoze akazi kazo urumva inaha kenshi bagira imbwa za pets zimwe ziba zimumarizu zitari zo gucunga urugo ariko benshi batunze imbwa mu Rwanda kugira ngo zimwe na rimwe ziproteje niha bahagira ikintu kije zimoke ufite imbunda yibature imbwa za Gaposho rero ubwo bazaga mu ijoro cyangwa ku manywa igihe bashaka kumugirira nabi zarabirukankanye yenda zaranabariye ariko ntabwo ari abaturage n'abantu b'inzego z'umutekano kubera ko ari we bashakaga ndagaruka kuri iki kintu mu mwanya ni iki gituma ufunga Gaposho ngo kubera ko imbwa zari y'abantu ibyanyibukije kesi ya Rwigara ubwo bavugaga ngo inzu ye yaguye ku bantu havuga ni se Rwigara yari umwenjeniyeri yari iki cyatumye bagomba kumubaza ibintu bya construction itujuje amategeko ko binashoboka yenda ko ari banayisenya ariko nubwo batanayisenya ikagwa ku bintu bibaho inzu ziragwa iyo wowe utari hatarimo negligence ku ruhande rwawe utarabigambiriye ntabwo numva impamvu ibintu by'u Rwanda kugeza uyu munsi numva amahomvu y'aba Evode Uwizeyimana badashobora na rimwe gukora ku bintu bireba nk'ibi bintu bya violation flagrant ku bintu bijyanye n'amategeko Gaposho n'imbwa zariye abantu afite amazu afite imitungo afite amastasiyo afite amamodoka ya transport afite amahoteli nibareke yishyure abavuze bamuce niyo bya bindi bita ngo ni punitive damage harya babyita gute indishyi z'akababaro n'ibihano amafaranga y'ibihano navuze ko ntabitindaho ndari bugaruke ariko numva nabitinzeho reka niba ngombwa nabigaruka ariko amakuru nyayo nuko Gaposho reka ndetse muvuge murangize nuko yanze kumushumba akaba ari umuntu ufite amafaranga yari afite za gas station muri za estipag akaba afite umudugudu ndetse bitirira kwa Gaposho ariya ku gisozi ibyo ni ibintu ubundi biba byarahariwe FPR afite hoteli babanje kumusenyera kimwe n'abandi bose baravuga ngo igice kimwe ngo gikibroke umuhanda kandi ibyo byose baba barabanje kuba kuba bafite uburenganzira bahawe n'umujyi ariko kubera ko bashaka kumusabota ariya mu Kiyovu hoteli ye barayisenya ngo hari ahantu iburoke umuhanda basoye basenya igice bari baramubuze abanyandikiye ubutumwa nubwo nariho nkora igenzura cyangwa se itohoza kuri aya makuru ya Gaposho ko nashaka kumenya impamvu imbwa zirya umuntu ntibamubwire ngo navuze abantu ubwo bakamufunga bati ni uko bari baramushatse baramubuze kuva kera bati nta nubwo abitsa mu Rwanda ati ashobora kuba mu Rwanda adafite na miliyoni 50 ibintu byose ngo ni KCB ni bari KCB ubundi amafaranga yose bagahita bohereza ashyira muri KCB za Kenya bakohereza hanze ngo ndetse niyo bamuhamagaye kimwe mu byo bamurega ngo ntiyitaba amatelefone ya nta muntu avugana nabo yikora business ye gusa ngibyo rero ibya njya gaposho gaposho rero bakaba bari nyine urumva bari bagiye kurira urugo rwe ntabwo ari abaturage abo bantu bavuga ni maneko yaba imbwa zirukankanye bamwe bagenda bakubita imitwe hasi abandi bakizwa n'amaguru baravuga bati ni hahandi n'ubundi nawe turamufunga ibyo bintu rero njye nkibaza impamvu batajya kumurega muri asira nako batamubwiye bati asiranse kuri izi mbwa zawe ziri dangereux ku bantu b'abaturanye noneho urabavuza ndetse turaguca n'ibihano ariko bakavuga ngo bamufunze kubera imbwa imbwa ni case civile ntabwo ari iza gaposho keretse niba bavuga ati yarazidushumurije ibyo ni ibindi ariko imbwa usanze mu rupangu zikakurya utari winjiye udafite uburenganzira uri trespasser uri umuntu winjiye mu buryo butemewe n'amategeko imbwa zarakoze zirakurya zizarye n'abandi yabazabishoboraga yaba n'abandi bose ariko bazitunga zikaba zibarya nk'uko nizo zariye abaje kurira ibipangu bakabeshya ngo imbwa se ngo bakurya ikibazo cy'imbwa zigenda zirya zirya bahe zirya abo bantu bari bo bamaneko bashaka kumwica cyangwa se bakamushimuta mu buryo butazwi nibura ubu turumvise ko nta kindi bamuhora uretse imbwa ni ukuvuga ngo urubanza agomba kuburana n'urw'imbwa gaposho rero birumvikana ko nta butabera ashobora kubonana ni ibintu ubundi bitabaho kumva ngo imbwa yariye umuntu bakakujyana mu rukiko criminel utabifitemo uruhare utazishumurije ubundi biriya ni ibintu nibyo navugaga nti ni za manza zimwe nk'izo zo kwa Rwigara avuga ngo inzu ye yaguye ku bantu nubwo yaguye ku bantu ukagira ngo yayisunitse abonye abantu bari hepfo arabasunika cyangwa agenda acukura kugira ngo ibahirimeho ibintu biteye ubwoba n'isoni no kwikoza isoni aho zindeba ariko Focus on Africa kuri BBC umumeya w'umunyafurika watowe tugomba kumwandikira tukamumenyesha iki kibazo ibintu byo kuyavuga ngo u Rwanda ni modelo babihera hehe harya inyungu zabo nizi wabaza abadage akababaza ati mwebwe icyo mushyira imbere ni iki ni amazu yubatse neza ni imihanda ikubuye neza ni internet yihuta cyangwa ni individual freedom kuki ujya hari ukaba ngo Kagame ngo u Rwanda ni urugero rw'iki yes rurubatse yes rurasukuye kandi rwose u Rwanda ni Kigali kubera inyungu za FPR ariko kujya bagenda bavuga ngo ni urugero rwiza nibabanze barebe raporo zivuga ku Rwanda ariko kubera ko bagira bagafatwa neza bakagira protocol bakajya mu mahoteli meza bakajya bakerekwa ingagi aho bagomba kujya naho batagomba kujya nabo ubwo bakaba discipline ntibahage ibyo ntabwo birirwa ntacyo babwiye ariko ni uruhare rwacu ntabwo ari urwabo gusa natwe tuzajya dukora uruhare rwacu ibyo by'ubutabera bashingiye kubya rusesa bagina bagashingira kuri ibi bya Rwigara bagashingira ku bya bagaposho ibi bintu nta hantu biba bakumirwa nta hantu biba ibintu nk'ibingi birababaje posho rero nubwo afunzwe ariko kaye birumvikana ko ari atariwe wenyine gusa amafaranga ye niyo babuze afite hoteli ngo yizo stipag arimufite za gisenye aracyafite niyo mudugudu mwitirirwa ubwo icyo bashakaga bagiye kumutera ubwoba yenda nagira amahirwe ntibazamutera urw'ingusho ariko ubukana bw'ubwicanyi buri muri cya gihugu buteye ubwoba ndaza kugaruka ku nkuru nyamukuru yacu mu kanya ariko mbere yuko njya mu bindi munyemerere ngaruke kuri iyi nkuru y'i Bugande mbere yuko ngaruka kuri alerte y'u Burundi alerte y'u Burundi ndayigaruka mu kanya kuko nayo twarabivuze ko harimo ukuboko kwa Kigali ariko tutashatse kuvanga tutaramenya amakuru nyayo ikibazo gituma igihugu kiriho gitanga ukuboko kugira ngo baganira igihugu gitanga ukuboko kugira ngo bumvikane ubona prezida arimo avuga ati nta kibazo twaganira tukarenga amasinde dufitanye undi we akajya akaba aribwo agira kuruhaje gutangira gutegura uburyo bwo kumuhitana ni ngo akundi nyine uvuga uti ujya kwica ubukombe ngo ikimasa ngo aracyagaza nibyo Kagame arimo akorera prezida Evariste ni mukanye rero muri iki kiganiro reka mbanze mumbabarire kumwita kumukoresha izina rimwe rya kandi rya first name ubundi ntabwo ari appropriate reka nze mbanze ngaruke ku kibazo cya Uganda hariya ndahagaruka mukanye hari ntabwo ari amakuru nakozeho itohoza ni amakuru jyewe ubwanjye nasomye nk'uko abandi bose bashobora kuyasoma aho bavugaga ko ngo Uganda yongeye gushyira ngo full time deployment ngo kuri border hamwe n'u Rwanda mbabarire ngo full time deployment kuri border y'u Rwanda ariko nkuko nababwiye ntabwo ibyo nta gishyashya kirimo ariko bavugaga ko ngo u Rwanda ngo rwo na ko Uganda yongereye umutekano ku mupaka ngo ariko ngo ikitumye ngo babishyiraho ngo nukubera ko hari illegal immigrant murezi ko imipaka yafunze ariko baravuga ngo hari abimukira batemewe n'abanyuze mu nzira zitemewe n'amategeko ariko bakavuga ngo harimo n'inka bagenda bambutsa ngo zizanywe n'abanyarwanda gusa ndashaka kugaruka kuri ni article ndende nari ngomba kunyisoma yose ndashaka kugaruka kuri interview zakoreshejwe bamwe mu bayobozi bari hariya bavuze bati babasobanura impamvu abasirikare biyongere ngo nubwo hari uwo mugambi wo kubabuza cyangwa se uko u Rwanda rwabuje kwambuka ariko ngo bakomeje kuza mu Rwanda muri Uganda ku bwinshi ngo nyuma kandi y'iki cyorezo cya COVID ngo ariko nabwo Uganda bwakoze akazi bushoboye nako bwakoze bishoboka byose kugira ngo abanyarwanda be gukomeza kwambuka mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko witwa Godfrey Nyakahuma akaba ari umukomiseri wa district ya Kabare urumva hariya ni kuri hafi nyine Kabare ni ku mupaka wa za Gatuna yavuze ko impamvu bashyizeho ingabo nyinshi ndetse n'abapolisi ngo ni ukubera abanyarwanda barimo kujya binjira bazanye inka ngo ntiyavuze ariko bamubajije niba hari umubare w'inka zimaze kwinjira ntabwo yashoboye kuvuga akavuga ati ni mu rwego rw'umutekano ati kuko izo nka zabo zishobora kuba zakwanduza inka zacu ngo ibintu byo indwara zo mu kanwa ndetse n'izo mu birenge byonyine rumva ko baravuga ko izo nka zivuye mu Rwanda zishobora kuzigwa ariko ndabizi ko nabyo nababwiye ko ntabwo nemera ko ari inka kuko izo nka se ziza kangahe cyangwa se zishobora gutuma umupaka wose bawuzaho abasirikare ariko ngo bavuze ko batashaka no kongera kugurisha abanyarwanda waragi kuko ngo bituma ngo zibakangurira cyangwa se bibareshya gukomeza kuza muri Uganda undi witwa Henry Kisembo uwo akaba ari umupolisi wa uri ukuriye icyo bita FFU cyangwa se Field Force Unit we aravuga ati bagenda ati hari umubwumvikano hagati y'abanyarwanda n'abanyayuganda none bo muri Kabare bakazajya ngo bakajya bumvikana uburyo bagurishanya inka hagati yabo bakanazibaga mbere yuko bazijyana ahandi ariko Ruben Mutabazi we nawe akaba ari umu security officer wakavuga ko ngo COVID ngo niyo ngo barabanga bafite ikibazo cyo ko ngo bari mubazana za COVID nyinshi cyane witwa Moses Enyo nawe akaba ari umuofisiye ushinzwe Gatuna Border Police Station, bakavuga ko ngo Bagandi n'Abanyarwanda cyangwa se Bagandi babahisha mu nzu, Bagandi baproteje Abanyarwanda bakabahisha mu nzu ngo ku bintu bijyanye no gukora za transactions za businesses. Humva rero ntabwo ibyo barimo kuvuga byose bifite bose nta n'umwuzanuro, umwe aravuga COVID undi akavuga trade abandi bakavuga izo nka zizanye indwara. Ikintu cya ngombwa gusa kirimo nuko bavuze ko barizuminze full time deployment, uvuga ngo hari abasirikare kuri uwo mupaka. Ubwo ibindi ntabwo nanjye mfite amakuru bitari ibyo nasomye, ibyo gusa nuko ari development. Natekereza ko nkamwe bakunzi baragiye iteme kwiriye kubyumva kandi mukamenya kugira ngo yende ubutaha tuzabihereho ni turamuka dukomeje gukura kuri aya makuru cyangwa hari ikindi kintu kirenze ibyo twavuze cyagaragaye. Barira ndagira rero ngo noneho tuve kuri iki kibazo cya kibazo cy'u Bugande ngaruke kuri alerte y'u Burundi. Ntabwo ndi witindeho mbere gato konza kugaruka ku kibazo cy'u Bubiligi ndetse n'u Rwanda, aho ubu bisigaye cyangwa se uko bimeze ari bimeze nk'intambara ari uguhangana kugaragara noneho. Nubwo wavuga uti ibibazo bibazo cyangwa se ibyo bazakemura se bingana iki cyangwa ntabyo, ariko nibura tone yahindutse, imvugo yahindutse, kandi twarabisabye kuva kera. Ubu nibura twavuga ati ntabwo yenda ibyo bari bukore nibo babizi, cyangwa se natwe tuzakora uruhare rwacu n'abandi bazakora uruhare rwabo, ariko ntabwo ubu nibura ikintu cya tone yo kuvugisha u Rwanda harimo changement, harimo ikintu kirimo impinduka kirimo. Bitari ibyo gusa byo kuvuga ngo u Rwanda ngo ni remarkable recovery, ngo ni rwateye imbere rusa neza, nibura baravuga bakagira ibyo bavuga turibuze kubigarukaho mu kanya. Ariko mbere yuko tubigarukaho nagira ngo nze kuri iki kibazo cy'u Burundi, nze kuri iyi alerte y'u Burundi. Nashatse gukora alerte ku Burundi kubera ko nari nabasezeraniye ko hari ibyo ndimo gukurikirana, ariko noneho amakuru mfite kuko ntayafite ntafite yose uko nyifuza, ndaza kubanyuramo mu nshamake ariko ikiganiro nzakigarukaho. Mbere ariko yuko njya kuri iri tohoza, nagira ngo mbabwire ko i Burundi mu kanya nta n'amasaha atatu ashize cyangwa ane hamaze guterwa grenade, bawe bamaze kubara abantu bagera kuri batandatu bamaze gupfa. Amafoto turayafite nubwo numva tutari buze kuyashyira kuri YouTube kuko ari graphic agaragaza uko abantu bari baba imibiri yabo iri mu muhanda, ibintu bisa nabi cyane. Gusa amafoto muri buze kubona kuri YouTube ntabwo ari amafoto y'uyu munsi, n'aya za grenade ziriya zaterwaga mu gihe cya kera kuko atarimo yerekana abantu imibiri y'abantu. Ariko amafoto y'imibiri y'abantu turayafite, nuko gutatashatse kuyashyira kuri YouTube kubera ko ari graphic, ariko ibyo nibyo uyu munsi muri aka kanya nta nubwo harashira n'amasaha atandatu bibaye. Ayo magrenade rero araturuka hehe, araterwa n'iki, cyangwa se kuki yatangiye ubu ngubu? Hari ikintu cyiswe Vision 2023 2023, ni code yakoreshejwe cyangwa irimo gukoreshwa na Kigali nabo ishaka gukoresha kugiye kwihisha inyuma kugira ngo ijye kuvanaho ubutegetsi bwa Ndashimiye Evariste. Vision 2023, nongere mbisubiremo ku batabyumvise, ni code shyashya igamije guhera muri ukwezi turimo gukomeza igihe cyose, ariko bitagomba kurenza 2023 perezida w'u Burundi ataravaho cyangwa ngo aganire ngo n'abamurwanya. Iyi 2023 bihishemo yacuriwe i Kigali, noneho ihabwa iryo zina ariko bayidegiza cyangwa se bayiko abantu ukuntu strictures zayo zimeze ntabwo ari opposition gusa ni uburyo habayemo infiltration gucengera noneho babarire gucengera kugira ngo plan yabo izabe simusiga ndetse itazasubira inyuma. Bamwe mu bakteri barimo turaza kubagarukaho ariko by'umwihariko Kigali niyo ibiri inyuma. Murabizi ko yabigerageje ntibikunde ariko ubu noneho ikaba ariyo mpamvu yasaga niyakora gusubiza ikirenge inyuma irangije iteguriye gahunda ya Vision 2023 aho iriho ishaka noneho kugira ngo igende systematiquement na kugeza ubwo President Ndayishimiye so atavuyeho bamwishe ndetse bakaba bashobora no kubanza kumuroga bibaye na ngombwa muri iyi mihuro hamwe na Kagame bitaba ibyo ariko nuko ngo aramutse kubera ko nawe ari umusirikare yikingiye bihagije ariko igihugu cye ngo gahunda no kugira non-governable abazi igifaransa yenda mwambwira niba ari ingovernable cyangwa se bese kukidashobora gutegekwa kubera amagrenade akavuyo inzara umutekano muke abaturage birwa birukanka batinya no kujya kurema amasoko. Gahunda rero iyo Vision 2023 harimo iyo gutera amagrenade instabilité muri rusange mu mujyi wa Bujumbura mu by'umwihariko ariko n'ahandi. Abantu babirimo n'abakomando bamwe bavuga ko infiltration cyangwa se recruitment zamaze gukoza zikimara gukorwa bahise baba muri bamwe bagomba kujya baza bataha muri baje bitwa ko ari impunzi zitahutse n'abantu bari well trained batojwe neza cyane igihe gihagije cyane bamwe batonjijwe za nasho abandi gishari abandi batorezwa igako ariko bakeya ari bayobozi ariko abandi benshi bagiye batorezwa muri ibyo bice bya nasho n'agashora ndetse n'ibindi bigo hamwe hari ibigo by'ibanga inzira banyuramo zimwe cyangwa se bagiye banyuramo route bakoresha banyura Goma Bukavu bakinjira mu Uvira abo ngabo noneho bakazatungukira mu Gatumba abandi ni muri Tanzania bakanyura muri Kigoma bakinjizwa ngo mu ahitwa Makamba ngo aho kandi akaba ari hamwe bavuga ko umukuru wa CNDD-FDD akomoka iyo umuhanda wa Tanzania ariko coordination ikabikorerwa kuri ambasade y'u Rwanda muri Tanzania akaba ariho bagenda bakora iyo gahunda bakageza Kigoma babambutsa bajabura nk'uko babivuga muri uyu mugambi kandi barashaka gukoresha za covers zirimo abapasteri zirimo abantu bakora za ONG abantu bakora abantu batagaragara nk'abanyapolitiki uzabona benshi batangiye gufungura amadini y'inzaduka mu Burundi bamwe batangire kuba bagira abayoboke baririmbe rwose ibikoresho bidasanzwe ntabwo murabizi ko ntabwo ndwanyibuka mana ariko ndiho ndasoma makuru cyangwa se ndiho ndababwira makuru nkuko nayakiriye gusa ni alerte ku Burundi kuko ibi ngibi ni plan ya Kigali kandi isa naho yaje yanfordinga nari nabibabwiye nari bateguje ko ikibazo cy'u Burundi niho ndigikurikirana kandi ko amakuru arimo aragenda agaragara na makuru yizewe yuko umugambi ari muremure cyane muri iyi minsi rero hakazavuka amadini y'inzaduka ndetse yenda n'abasanzwe bahari bashobora kwemera kubikoresho bakazakoreshwa nka covers tuma abantu bashobora gukora imirimo yabo nta kabuza impamvu tuvuga ibintu ni uko Kigali ntagushaka izindi imbaraga za Kigali ntagushaka ko Kigali irenga imbaraga ifite mu Rwanda ukayiha n'u Burundi kandi niyo nzira Kagame arimo gushaka kandi arayikora mu by'ukuri abifashijwemo n'abarundi ubwabo kuko jyewe nari nabanje kunezerwa n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umusirikare abona ko azasobanukirwa n'aya maguye ya Kagame ariko urabona kare akantu kanyamuneza berekana turabavandimwe tugira gute ibyo bintu n'amayeri yo gutuma bashobora gukora akazi kabo neza bashuvuga bati dushobora kuganira muganira iki kumva ngo bagira batya bakavuga bati twafasha abantu bari bagiye guteza umutekano muke mu Burundi mu mashyamba ya za Kibira twaba bagaruriye bakajya kwifotoza bakerekana bakaberekana ngo kubera ko wagiye guteza umutekano muke ninde wavuga ko ugiye guteza umutekano buke kurenza abo Kigali cumbikiye mu mujyi wa Kigali ninde niba uvuga ngo bari protege na HCR ninde uri protege kurenza bariya bari Kigali bariya barimo na ba general ndetse niyo mbare kumva se ndumucamanza ngo niyo mbare ndamushinje ariko kora iyo comparison iyo ugereranye uvuga uti niba kuko murushaka gutanga abagizi banabi cyangwa se abantu bahungabanyije umutekano w'u Burundi urafata abo bantu bakaporale uvanye mu kibira kuki tutavuga uti aba ngaba baratumwa ubatuma kuki we mutamuvuga ubona ko iyo hari neza yo guhanahana abo ba yo guhanahana aba bagizi banabi niba kuko ari byo yewe ndagira ngo murebe Kigali mwitonde cyane murebe iyi gahunda iyi vision bise 2023 ntabwo kuganira ari bibi ariko mumenye uri inyuma yabyo kuganira n'abarundi ntabwo ari bibi ntabwo mukeneye kubanza guterana ama grenade kugira ngo muganire murebe umuntu uri mubasunika impamvu bagomba kuganira n'uburyo bazaganira benshi bazatangira gufatwa muri no miss bavuga bakora za confession muvuge muti Jean Paul yarera bivuze nyuma y'izo kava z'abapasiteri n'ibindi harimo cyakora n'amafaranga akomeje gukora za fundraising harimo mu Bubiligi za Canada ndetse no mu bindi bice by'Uburayi nko muri Pays Scandinave ngo benshi za fundraising ziratangira zirimo zirakora ndetse zimwe kugira ngo ibyo bintu bizashobore ibyibanze bishobora kugera nubwo u Rwanda rwemeye gutanga za logistics zimwe na zimwe harimo facilitation y'u Rwanda kubijyanye na travels cyangwa se passeport na za laissez passer akenshi laissez passer kuruta ibya travel na ku passeport kuko babaha za laissez passer zimwe zo kubambuta ahantu bagira imbere bakazibambura noneho bakinjira mu gihugu ntazo bagifite kugira ngo batazasigana batazasiga ibirenge mu ntabire ariko iyo bamaze kwambuka nka kuri abanyura Tanzania baka laissez passer bagira Kigoma bamara kubambura kwambutsa bagahita ngo bazisigarana bakazishwanyakura ahantu rero bashaka ko deployments zizakorerwa harimo ibice ni Burundi bwose ndetse bakavuga ko za cyankuzo za mugamba kabezi hamaze kugera za paratuni zirenga eshatu hari za kanyosha akinira mu mujyi mu Bujumbura akibenga n'ahandi ariko ntabwo ari aho ngaho ariko izo deployment hose bagiye bashyiramo ibice bitandukanye kugira ngo bakomeze bakora utwo dutero shuma tugiye gutangira mu minsi ya vuba aho bavuga ko Bujumbura izatangira kubona ubutero shuma benshi bafutekereza ko bizaba biturutse na ko information zikaba zivuga ko zabaturutse mu bice bya plane ya Rusizi izo operasiyo rero zikoordinatira mu mujyi kandi mu bice byo bariho bashaka gutagetinga ni za gare n'amabisi ibi ngibi njya kubitegura ko tuza kubiganira grenade zabagaze taratangiye guturika mu mujyi wa Bujumbura uyu mugoroba najya rimwe yakomeje ko yisha abo bantu yakomerekeje abantu n'abica bamaze gupfa ariko ntabwo tuzi n'ibyakurikiyeho nyuma yaho ko communication yanjye yahise ihagarara ndetse abenshi mwarabibonye ko umushiki wa General Bunyoni nawe bavugaga ko ejo bamurashikaye n'ukuri nawe tekereza nta n'ikihe giciyemo uyu munsi hahita haza izindi grenade kandi muziko mu minsi icumi naho ariko byari byagenze ndetse mu bantu batagetse abantu bamwe bagendere bavuga ko bakwiriye kubanza kwikiza kuko bari mu bababangamiye mu gihe cya mbere kuva 2015 n'abantu bari barizewe na Perezida Nkurunziza Bunyoni Prime Niyongabo cyangwa Premier Niyongabo General Wuzuye wahoze ari umugabo w'ingabo nkuru cyangwa se n'uyu musore cyariwe General Gervais Ndirakobuca umwe ngo bakunze kwita Ndakugarika ndetse na General Mubabarire ni abajenero barimo ba bari targeted abo bari kuri list ya mbere y'abagomba kwicwa kuko bavuga ko influence yabo batayishaka muri cyane cyane ko aribo bahanganye no mu minsi ya mbere harimo Lieutenant General witwa Etienne Ntakirutimana aka Steven ukunze kwitwa cyangwa se bita batazira Steven bakavuga ko bamubonye n'imiryango ye yose bafagiye bahanagura. Jenerali Bunyoni urumva ko newe n'umuryango ariko batangiriye kuri mushikiwe ejo baramwishe. Prime Niyongabo, full general, full star general, nawe numwe mu bantu bagenderewe kandi bari primary targets ba Leta y'u Rwanda muri ubwo bwicanyi bushyashya. General Gervais Ndirakubuca ubu bita nawe ndakugarika, nawe ni primary target w'ubwo bwicanyi, kandi bakavuga ko bagomba kubakuraho vuba cyane byihutirwa mbere yuko ngo baza kongera kugirirwa icyizere na General Evariste, kubera yenda bashobora gutangira gukoresha strategy bakoresheje ubushize. Umwe mu bavugwa cyane ni General Etienne Ntakirutimana wahoze ari maneko mukuru w'inzego civile mu Rwanda, ubita Steven, uwo bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose agahitanwa mbere yuko yakongera kugira akazi kari influence katuma bongera kudiringa nawe cyangwa se guhangana nawe. Amagrenade rero akaba azakomeza mu mujyi wa Bujumbura, ndetse ngo kuri grenade zitewe neza cyangwa se zikozwe mu buryo babyifuje cyangwa se nibatamburike nibamenyekane, harimo na za reward bagiye bavuga ko uzajya unayitera, harimo na za incentive yuko bagomba kujya baguhana amafaranga, kandi ibujumbura ntabwo wirirwa ujya kure baguhembera mu mabanki yahonga. Ni ibintu bipanze infiltration zo mu rwego hejuru high level, ndetse mu bintu bimwe byari byarananiranye bavuga ko hari alliance irimo ikorwa hagati ya FNL ya Nzabampema na Red Tabara kugira ngo Kigali ibanyuzemo babwirana basezerana ya kwa mafaranga arahari, icyangombwa n'ubwumvikane hasigaye ibyo mushaka byose bigakunda, bakazakoresha ubu no mu bantu bamwe barimo begerwa cyane bagomba kuzabafasha. Harimo haravugwa ko na Gaston na Agato Rwasa ari mu bantu bazegera. Inama rero zari ziteganyijwe cyangwa se ziteganyijwe hamwe na Kagame na Perezida w'u Burundi, harimo n'iki kibazo cy'uko bashaka kumuhitana, ariko ari ukugira ngo barebe faiblesses ze, weaknesses ze, ngo icyo nicyo kigambiriwe. Aya makuru ni amakuru atariho mukungugu mugani, ni ibintu byizewe kandi murabyibuka ko twe twavuze ko tutashaka kugira icyo tubikoraho anga kuri DTM kugeza igihe tumaze gufata iyi konte yose, ko hari byinshi twari twatangiye kwakira. Ibi rero bya narrative y'i Kigali irashaka gutangira noneho gushyira gusubiza i Burundi muri za media, international media, za Twitter muzazibona ari nyinshi cyane ivuge ko i Burundi harimo internal conflict, ndetse babyitirira CNDD hagati yabo, noneho bigaragare ko aribo barimo kuryana, nibitume bakomeza gahunda yabo. Iyi ni alerte ku Burundi, nyakubahwa Perezida Evariste, ndabizi neza kuri umusirikare, ariko ikibazo kiri muri iyi vision 2023 ntabwo ari vision yo kubaka imihanda s'ubucuruzi, ahubwo ni vision yo kuzana akavuyo mu Burundi. So mu Burundi ni byiza ko wegera abantu bawe, abantu basobanukiwe n'ikibazo, mukongera ko nabo wari ubirimo, mukongera mugasubira kuri strategie zanyu, kuko ibi bintu Kigali ari determine. Nta muntu ujya w'inshuti ya Kagame, nta muntu n'umwe w'inshuti ya Kagame, niba wakwibeshya ugatekereza ko yagukunda akanga Perezida Museveni, ndabizi ko nawe ibyo bintu bisobanukiwe. Impamvu adashobora kumvikana nawe ni nayo mpamvu nawe mutazigira mwumvikana. Impamvu adashobora kukubwira ati ntabwo afite sympathy uvuye ku butegetsi, ni nayo mpamvu n'abantu bashaka kugwirikana uyu munsi ntabwo afite ikibazo nabo na busa, kandi n'ubu nibyo agishaka, kandi umugambi aracyakomeje. Ndagira ngo iyi nkuru y'u Burundi ya alerte twariho dushaka gutanga aya makuru kubera ko nongere mbisubiremo, ntabwo Burundi ntabwo ndi Umurundi, ariko dushaka amahoro mu karere, icyo ni kimwe. Cya kabiri, ntabwo dushaka ukundi kuboko kwa gatatu kwa Kagame mu Burundi, mumwirinde ntaho yigeze azana mahoro ntiyayazanye no muri Kongo yagiye inshuro nyinshi uretse ubwicanyi nyinshi abaperezida baho mwimwigemurira uburyo bwo kudiringa na Kagame ni ukumusiga muri isolation muri isolation nicyo cyonyine gishobora kumushobora cyonyine tari ibyo kubana nawe keretse wemeye ko agutegeka. Banyarwanda, Banyarwanda kazi rero reka ngaruke mu kanya ku kibazo cy'ububirigi n'u Rwanda.
Shaka Radio-iteme, wumve Radio-iteme, ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio-iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'Abanyarwanda. Cherchez à Radio Témé, écoutez la Radio Témé. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio Témé, c'est le centre et la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Ikiganiro uyu munsi na JP by'umwihariko ndagira ngo benshi mwagiye mukurikirana iriya nkuru y'umu ambassadeur wahoze ari ambassadeur w'ububirigi mu Rwanda aho yabwiye leta y'u Rwanda mu mazina yavuze imbwa mu mazina yazo yavuze imbwa mu mazina yazo arababwira ati dore uko tubabona mwari twarihanganye ariko dore reka tubahishurire uko tubatekereza cyangwa uko mwigaragaza mbere ariko yuko nza kuri ibi ejo bundi twari mu gihe navugaga kuri biriya bintu bya Gaposho nagombye guhita nkomereza kuri iriya kesi y'urubanza rwo kwa Rwigara nahoze mvuga urubanza rwo kwa Rwigara rujyanye na siransa bavuga ngo inzu ye ngo cyangwa ngo ikibanza cye cyaguye ku bantu ngo ubutaka bwaguye ku bantu ngo none ngo ni ngo bagiye kumushaka n'ahantu bari muri funeral ahantu bari bagiye gushyingura niba ari gushyingura cyangwa se mu kiriyo ariko tuva ari gushyingura bakajya kumufunga ngo ikibanza cyaguye ku bantu bagiye kumushaka gushyiraho za arrest warrant ariko hari ibindi nabyo bishekeje reka ne kubivuga ngerekane kugira icyo bivugaho mwumviye interview nkuko nabivuze rimwe na rimwe hari igihe ushaka kwibera umujije hari muri aya magambo araza kumva ko Madame Rwigara Adeline Mukangimanya avuga ati ndizeye ko tuzarenganurwa ubutabera bushobora gukora akazi kabwo. Kugira icyizere ni kimwe, ariko no kugira ngo barenganurwe nabwo ni ikindi. Ntabwo nigeze mbona barenganurwa kuko hari ibindi bintu byinshi bagombye ko bararenganuwe muri uyu munsi. Ntabwo byabaye. Njyewe ntabwo narya umunyu ngo kurenganurwa bizashoboka. Yes, birumvikana ko ugomba gukomeza usunika kugeza igihe yenda hazaba nk'umuntu umwe iyo nduzakanguka akavuga turabizi, reka mbikubite hasi, reka mvuge, reka nshu rubanza nk'uko rukwiriye gucibwa nkurikije amategeko neza. Ariko uhereye ku byabaye mbere ukajya ufata n'ingero nka ziriya zo kwaba, nta na rimwe nzigera na rimwe tekereza ko u Rwanda rushobora kugira ubutabera uretse gusa kurega ku expose amaguye yabo, ku expose amanyanga yabo. Hagiye natekereza ko agiye ubutabera kuvaho naboneye Madame Mirimo aflashing icyemezo cya urukiko rw'ikirenga highest court mu Rwanda, itegeka perezida, itegeka abari bo bose, niyo yinterpreta amategeko, niyo ifata decision finale, niyo ikwiriye gufata decision finale ahantu hose ari conflict hagati y'inzego za leta ari abantu babiri bahanganye. Icyemezo cyayo kikivaho kuko nicyo cyanyuma kirenze ububasha Kagame afite. Mwanjije imwe z'abacamanza bicaye hariya n'ibikanzu gusa bigenda bikururukaho ngo ariko mutazi izo power zanyu no kuzikoresha. Constitution y'u Rwanda na biriya Kagame agira ati ngo mfunguye abanyururu bangahe ntanze imbabazi, nabwo ntabwo ari ibintu avana mu mutwe we, ntabwo ari ibintu avana muri uriya musatsi we cyangwa muri aya matwi. Ni ibintu byanditswe muri Constitution ko hari ububasha perezida afite bwo gutanga izo mbabazi, ariko ntibimugira superiere y'urukiko rw'ikirenga. Ubu nagira mvuge ko hatagira n'uwagira confusion avuga ati ariko hari igihe urukiko rufunga muntu Kagame akamufungura. Yes, ziri reserved kuri presidency, ahabwa n'itegeko nshinga, ntabwo ari power yihawe wenyine ku giti cye. Ari izi njiji zambaye amakanzu hariya zirirwa zimwe ibyayi ku meza saa yine nasangahe ngo zirimo ziravuga amategeko, zirimo zirinterpreta amategeko. Birababaje cyane. Yenda hari ubwo uyu mubyeyi yazahura n'umwe avuga ati ndakangutse, ese ndebe aho itegeko rindengera ndamutse nshiye urubanza ruzima. Ngewe ko simbyizeye, nibyo nababwiraga ni kubona Madame Mirimo afite urukiko rw'ikirenga ruvuga ngo ntabwo bemerewe gusenya cyangwa se leta nta bubasha ifite bwo kuruhindura cyangwa se umutungo n'uwa Madame Mirimo. Aga flashing icyo cyemezo akakereka umupolisi kaporara akavuga ati jyana iki gipapuro hirya, urumva ziriya nkandagira bitabo ntabwo bashobora kubyumva kububasha bazaho buri. Ariko noneho nawe impamvu ubwo butabera butazigera bukora nuko nyuma yaho wigeze wumva se hari iyindi justice, wigeze wumva se urukiko rw'ikirenga ruvuga ati no mwadusuzuguye turafunguye umupolisi. Abintangarugero abere urugero abandi banyarwanda n'abandi basirikare n'inzego z'umutekano bamenye ko batari hejuru y'amategeko. Meno aramututse ararira agira gute, bukeye bajya kumusenyera na station essence. None se Madame Adeline we ubutabera yaba yizeye, icyizere yaba afite yaba agishingiye kuki? Reka twumve muri aka kanya interview kagufi Ishema TV ya Cyuma Hassan Diedone yagiranye na Madame Adeline cyangwa se mumbabarire gatoya cyangwa se ntabwo ari interview ahubwo ni commentaire harimo n'amajwi na commentaire za Madame Rwigara Adeline.
Kuko tugomba kuringana uko agenda byizeye kuko nta cyaha dufite, nta mwenda dufite n'umwe, nta mwenda dufite nk'uko nabivuze, ntawo dufitiye banki, ntawo dufitiye leta, ntawo dufitiye igihugu, ntabwo tuwemera. Turazifite zose bibaye na ngombwa n'uko ahari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha, tubeshya ntibishoboka. Impapuro twahawe na Koje Banki.
Ishema TV imboni ya rubanda.
Umirwa uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko je n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko ndese ntacyo nabona mvuga pe birashoboka birashoboka kuko ubucamanza kame mu burakora birashoboka bikoze mu mukiro mukuri babishatse twarenganurwa rwose kuko tugomba kurenganurwa genda byizeye kuko nta cyaha dufite nta mwenda dufite n'umwe nta mwenda dufite nk'uko nabivuze ntawo dufitiye banki ntawo dufitiye leta ntawo dufitiye igihugu ntawo tuwemera turazifite zose bibaye na ngombwa nuko hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibatubeshya ntibishoboka impapuro twahawe na koje banki kuko ubu nicyo kirego turiho nirwo rubanza dufite hari rwose gaza ko nta mwenda tuyifitiye cyane rwose ibyo ntabwo ndabitekereza kuko ndatekereza ko kamemo batazayigurisha uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko je n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko ndese ntacyo nabona mvuga pe
ku isaha isambiri za mu gitondo zirenze minota 28 ku isaha y'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali nibwo Mukangemanyi Adeline Rwigara yinjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru rw'ubucuruzi ruherereye i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ni mu gihe byabiteganyijwe ko urubanza rutangira ku isaha isa 3:33 rwaje gutangira rukereweho igihe kingana n'iminota 32 kuko rwatangiye ku isaha isa 4:02 umucamanza wari uyoboye inteko iburanisha yatangiye yibutsa impamvu zateye abahagarariye uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara kujuririra icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rw'ubucuruzi zimwe mu mpamvu eshatu zatanzwe n'abahagarariye uru ruganda Premier Tobacco Company rwa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara hari harimo yuko batishimiye icyemezo cy'umucamanza wa mbere wari wavuze ko cyatanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ko ngo bagombaga kwandikira umwanditsi mukuru basobanura impamvu z'ikirego cyihutirwa nk'uko byavuzwe n'abagitanze kuri uyu wa mbere w'itariki 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2021 umucamanza yumvise abahagarariye uruganda rwa Asinah Paul Rwigara Maitre Rwagatare Janvier wunganira uru ruganda yavuze ko bandikiye umwanditsi mukuru ndetse bamwandikira mu gihe cyateganyijwe n'amategeko ariko abasubiza mu gihe kingana n'ibyumweru 2 mu gihe amategeko amwemerera gusubiza mu gihe kitarenze iminsi 3 Maitre Rwagatare Janvier akavuga ko babonye abatinza bagahitamo guhita batanga ikirego kuko bari bafite urubanza rw'iremezo ku ruhande rwa banki y'ubucuruzi ya Koje Banke ihagarariwe na Maitre Munyengabe Henry Pierre yavuze ko umucamanza yamenye inyuma ko bandikiye umwanditsi mukuru kubera ko umunyamategeko wunganira uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara yarizamuye nyuma umucamanza w'urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwajuririwe yabajije uwunganira Koje Banke ese nyuma yuko ibyo bibaye mwabonye inyandiko zatanzwe n'uruganda rwa Premier Tobacco Company asubiza ko bazibonye umucamanza akavuga ko aricyo cya mbere agiye guheraho akagisuzuma bikamutera kwemeza cyangwa guhakana ko icyemezo cy'ubujurire bw'abahagarariye uruganda rw'itabi ruzwi nka Premier Tobacco Company uhagarariye Koje Banke yakomeje kwemeza ko uru ruganda rufitiye banki ahagarariye muri uru rubanza umwenda ariko ntashobora gusobanura ingano y'uyu mwenda ku ruhande rw'abahagarariye uruganda muri uru rubanza bavuga ko nta mwenda uhari cyane ko ngo hari urubanza rwari rwaraciwe mu mwaka wa 2017 ruhagarika kongera gutanga icyemezo kigurisha ingwate kandi urwo rubanza rwaciwe n'urukiko rwajuririwe uyu munsi umunyamategeko akibaza ati iyo urubanza rwabaye itegeko imihango yo kurukuraho hari uburyo inyuramo rero kuvuga urwo rubanza rwarabaye itegeko rukiriho bisobanuye ko urwo rubanza rugifite agaciro Maitre Munyengabe Henry Pierre akavuga ko mu mwaka wa 2017 habaye urubanza rutegeka sosiyete y'ubwishingizi Prime Insurance Company kwishura koje banke miliyoni 540 z'amafaranga y'u Rwanda z'ubwishingizi bw'urupfu rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara ari naho koje banke yahise yandikira umukobwa wa nyakwigendera Adeline Shima Rwigara ibaruwa ivuga ko nta mwenda usigaye kongiye kuzamuka urundi rubanza rwiswe urw'akarengane aho Prime Insurance yahise itanga ikirego ivuga ko yarenganijwe isaba koje banke kwishura miliyoni 349 z'amafaranga y'u Rwanda ibintu byumvikanisha ko umwenda wa mbere wagumyemo dukurikije uko yabisobanuriye urukiko akavuga ko PTC dakwiye kwitwaza ko nta mwenda ifite nubwo itazi umwenda wayo igomba kwishyura akemeza ko ibi bitagomba guhagarikisha icyamunara cy'inyubako ya hoteli y'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara iherereye mu Kiyovu cy'abakire mu rwa mukuru Rwanda Kigali uru rubanza rurimo kuba mu gihe byari biteganyijwe ko icyamunara kigurisha uyu mutungo wa Rwigara cyari kuba ku wa gatanu w'itariki 24 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'2021 iyi hoteli wayishyize ku isoko akaba yarayihaye agaciro ka miliyaridi imwe na miliyoni 84 zirengaho gato ariko kuri uwo munsi ikaba yarabuze abayigura ariko icyamunara kiracyakomeje ngo bashakishe umuturage uzahaha uyu mutungo Mukangemanyi Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara avuga ko afite icyizere ko bazahabwa ubutabera kandi yemeza ko nta mwenda uwo ari wo wose bafitiye uwo ari wo wese
ndumirwa uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko njye n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko ndetse ntacyo nabona mvuga pe birashoboka kuko ubucamanza kame mu burakora birashoboka bikoze mu mukiro mukuri babishatse twarenganurwa rwose kuko tugomba kurenganurwa genda byizeye kuko nta cyaha dufite nta mwenda dufite n'umwe nta mwenda dufite nk'uko nabivuze ntawo dufitiye banki ntawo dufitiye leta ntawo dufitiye igihugu ntabwo tuwemera turazifite zose bibaye na ngombwa nuko hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha tubeshya ntibishoboka impapuro twahawe na koje banki kuko ubu nicyo kirego turiho nirwo rubanza dufite hari rwose kaza ko nta mwenda yifitiye cyane rwose ibyo ntabwo ndabitekereza kuko ndatekereza ko kamemo batazayigurisha murakoze cyane witeka bahire
icyemezo kizasomwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2021 ku isaha saa 10 z'igicamunsi Cyuma Hassan Didone Ishema TV Inyamirambo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali
rakoze cyuma Hassan Dieudonné wa hatubereye cyangwa se watajya utagenda bitumvikana nk'aho wagira ngo yaraduhagarariye ariko wahabaye bigatuma amakuru tuyamenye gusa ntabwo ndi bugarukiye kuri isesengura ry'uru rubanza nk'uko nabivugaga jye nta butabera nizera mu Rwanda nzi ko aho bucamanza nibasanga birimo inyungu zabo banga negative publicity bazabikora ariko ubukene buri mu gihugu agira mbasomera ubutumwa umuntu yanyandikiye avuga ko ubukene buri mu gihugu nta na rimwe bwigeze bubaho mu gihe yabaye muri kiriya gihugu nibwo bwa mbere yabona abantu bakennye kuri ririya rwego amasegonda make gusa ndagira ngo avuga ko ubukene mu Rwanda biri ku rwego rutigeze rubaho ntabwo byigeze binabaho mu mateka y'iki gihugu Kagame arabizi nawe ko aramutse afunguye umupaka wa Uganda yasigara mu gihugu na Jeannette ibindi yenda n'ibyo narize zitareba ikiganiro cy'uyu munsi tuzagarukaho mu bindi ariko kuri ibyo by'ubukene n'ibyo gufatira imitungo gushakisha inzira zose ngaha nuko bimeze nawe arimo arasambira afata hirya no hino kandi miss mike bizagaragara ibi byose ubona ajya gushakisha udufaranga muri za Mozambique za Sudan ayo mafaranga agura ibitwaro byinshi bitagira uko bingana ariko nta namwe ajya muri ekonomi y'igihugu ajya muri za maintenance andi akaza akazana abo banyayisiraeli baza kubyigisha ariko nta mafaranga aza kusuka muri ekonomi y'igihugu. Niyo mpamvu abacuruzi bikorera ku giti cyabo nabo bakomeje kwamburwa iyo mitungo kubera yuko babizi neza ko nta misoro ubundi hari mu gihugu. Urumva nk'ubu gaposho bavugaga ko imisoro yose ijya mu Rwanda na kujya hanze y'u Rwanda na ko amafaranga menshi yajya hanze y'u Rwanda. Yesu atanga akazi, imisoro arayishyura, ariko kashe ye ngo bakavuga ko ntabwo mbizi, ariko niko bavuga ko ngo iba dispatch bayohereza mu kindi gihugu. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu byituma FPR igomba kugira ngo ifate kuri faranga irya ryo ryose igihe yarishyikirizaho imitwe y'intoki. Ifite patience nkeya cyane ku bijyanye n'iyi mitungo y'abantu ahantu hose yabonaho hazana argent liquide yo kushyira muri ekonomi y'u Rwanda bazabikora. Byabindi byo kwipasa muremure rero ubu nibwo bigiye kugaragara, kandi investissement zagomba gukorwa mu bundi buryo butuma amafaranga akomeza guflowing, ariko kubera ko agomba kujya mu gifu kimwe gusa ingaruka zabyo nizi. Banyarwanda, banyarwandakazi, kuri iyi nkuru ya kwa Rwigara nta kintu nayivugaho, murayindusha cyangwa muyizi nk'uko nanjye nyizi, biriya ntabwo ushobora no kubisobanura ukuntu ubutabera cyangwa se ubucamanza bushobora kuba bufite dosiye bakavuga ngo tubitse nk'uko mubyumvise tugiye gukora bya bindi bitango dufashe urubanza under advisement. Nuvuga ngo tugiye kwihweza, tugiye gusuzuma itegeko. Itegeko ni irihe? Tugiye guhamagara muri FPR batubarize tubigenze dute. Amategeko aramurengera, ariko murashaka ikimwego. Ntushobora gufata urubanza ngo urujyane under advisement ngo urubike mu gihe uzi neza yuko bariya bandi bashobora gukomezanya na cyamunara. Sinzi ko umuroya wa Rwigara yenda anyumva cyangwa se azanyumva cyangwa se yenda bamwumva anyumva akazamubwira, harimo ikintu ahandi baba byitwa injunction bavuga bati okay, urubanza rurahari, cyamunara zirahari, yenda ziri legitime cyangwa se haracyashakishwa kumenya legitimite yazo, ariko mu gihe ibyo bintu bitarakorwa ntimujye mu rubanza mu mizi, ntimujye muri procedure muvuge muti hari byapfuye bitarakoze cyangwa se umwenda urahari ntuhari. Ibyo ntabwo dushaka ko mujya mu mizi, musabe icyo bita injunction. Musabe injunction muvuge muti mu gihe tukihweza ibi bintu muhagarike ibindi byose birebana n'iyi subject kintu n'uyu mutungo n'iyi parcelle kubera ko ubutabera burakiza ko ubucamanza burakiweza. Numvise arrogance yo kuvuga ngo twebwe tugengwa na RDB, no kuvuga ngo nibo bategeka cyangwa se nakubira rwego rushinzwe kugurisha imitungo. Ntabwo twahagarika cyamunara cyetse dufite ikemezo cy'umucamanza, ça c'est vrai, ariko ni iki gituma umucamanza atatanga injunction akavuga ati okay, nta mwanya dufite wo kuverifya buri kintu cyose kivuye mu mizi, tumenye bufite ibimenyetso bizima n'ibitari byo cyangwa se bifate bi-supporting itegeko n'ibitari supporting, ariko mu gihe tugiye kubikora iriya nzu yo hatubahaye injunction, ntabwo ari ukuvuga ngo uratsinze cyangwa uratsinzwe, leta ntitsinze cyangwa iratsinzwe, ariko mu gihe urubanza rutararangira iriya nzu ntabwo mwajya naho kugiraho cyamunara. Kushyiraho abantu ngo baze kwisuzuma bayigure bayirambagize mu gihe bazi ko ubutabera bukiriho, ubucamanza bukiriho, ubwibazo cya kibazo pe ubwabyo Leta y'u Rwanda n'ukwihenera ubwayo irishyikira ni vrema ni ukwiteza isoni, ni ukugenda kwinyara ku muhanda, ni ukwihagarika kwituma ku muhanda. Iriya ni ikintu kibi cyane. Sindikira numva ukuntu igihugu gishobora kuba nk'abantu barimo abantu nka bari bitwa bayivote bize amategeko, barimo bari abantu bita ba Karugarama, barimo ba Businge, barimo abantu bose ba Mucyo nawe yabaye umushinjacyaha yenda sinzi ko ku gihe cyako nawe byose ni kimwe, barimo ba Ngoga Martin,
kandi abavoka bose n'abacamanza bose bigiye hanze benshi badashobora kumva ko biriya bintu bizabakurikirana. Ntabwo ibi nakomeza kubivugaho kandi nkora mbivuga buri munsi, reka mbyihore. Birababaje gusa, birababaje kuko amateka y'u Rwanda ari designed mu Rwanda gusa. Ni nayo mpamvu abanyakenya bavuye kwiga mu Rwanda babyangiye muri Mombasa aravuga ati ntimuzapratika amategeko ahangaha, banza no muri Ghana ariko byagenze Imana ishima. Aravuga bati abari bagiye bashaka inzira z'ubusamo ibyo ngibyo urazibona kuko Kigali siko ari tekinika gusa. Inkuru dusorejeho ariko y'ingenzi cyane, Ababiligi batangiye guhumuka. Nabonye Kigali yasaze ivuga ngo baracyafata u Rwanda nk'ubukoloni bwayo, ngo nk'igihugu bakoloniza, ngo bafite mentalite ngo y'abakoloni. Ibyo byavuzwe na Evode, bisigaye bimbabaza no kumva njya kuvuga kuri Evode, kuko niba hari umuntu w'igihone, umuntu udafite no gutaha umwanya ni Evode. Evode muzi ibyo yavugaga ari hanze, muzi ibyo avuga ahangaha, wagira ngo hari ba Evode, hari Evode ufite isura nkiriya tuzi, akaba afite n'undi Evode umwicayemo imbere nawe w'umumini Evode nawe uvuga ibindi bitandukanye. Biteye isoni avuga kuri Rusesabagina. Reka mbanze mwumve uko uyu mubirigi wa ambasaderi mu Rwanda yavuze yari yaje ku kibazo cya Rusesabagina. Mwibuke yuko na Premier Minisitiri w'Ububirigi nawe yari amaze kuvuga statement itaranejeje u Rwanda bituma basubika inama bari bafite. Ariko ngiye mbona ari imikino Ababirigi baravuze yes, reka turebe icyo bazakora. Ariko reka twumve iyi statement y'uyu mu ambasaderi.
Ambassador John Swinnen wari uhagarariye Ububiligi mu Rwanda kuva mu 1990 kugeza mu 1994 aranenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda yo kudashaka kuganira ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Ambassador Swinnen abihera ku isubikwa gitaraganya inama yagombaga guhuriza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi i New York. Mugenzi wacu Temistoke Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Mu nyandiko y'isesengura iciye umunyapolitiki agarukaho ni uko ikatirwa rya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi hamwe n'ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Madame Sophie Villemes yarivuzeho ko ataha ubutabera buboneye byakuruye umwuka mubi mu mibanire ya Kigali na Buruseli. Icyakora Bwana Swinnen agasanga ibyo Madame Villemes yakoze n'ibyo yatangaje ku rubanza byari byemewe n'amategeko kandi bifite ishingiro. Mu nyandiko ye Swinnen avuga ko ari ngombwa ko ibihugu bibiri bisanzwe bifitanye imibanire myiza bigirana ibiganiro mu gihe hari ukunyuranya mu bitekerezo mushobora gushyira mu kaga iyo mibanire yabyo. Ku bw'ambasaderi Swinnen, ibyo minisitiri w'intebe wungirije w'Ububiligi icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatangaje ku rubanza rwa Rusesabagina ni inkurikirane y'impungenge diplomasi y'Ububiligi itahwemye kugaragaza kuva ku itabwa muri yombi ritavugwaho rumwe rya Rusesabagina ashimuswe yewe no mu rubanza. Uyu akavuga ko mu rubanza uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe kandi umuburanyi akaba atarabonye ubutabera buboneye. Iseswa ry'inama ryatangajwe n'ubutegetsi bwa Kigali butanga impamvu ku bwa Bwana Swinnen ibabaje y'agasuzuguro Ububiligi ngo bwaba bushaka kugaragariza u Rwanda umufatanyabikorwa wabwo. Gusa uyu mudiplomate agasanga yaba imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se imvugo bwakoresheje nta mwanya bifite mu mibanire isanzwe, na cyane cyane mu gihe hari amahitamo yo guhurira ku meza y'ibiganiro bituje mu rwego rwo gusobanura neza aho buri umwe ahagaze no kwirinda ko havuka ibindi bibazo. Akavuga ko ubusanzwe muri diplomasi ibiganiro binyuze mu kuri no mu bwubahane bishobora gukoreshwa nk'umuti uboneye mu gihe hari ikibazo. Icyakora Swinnen wahoze ari ambasaderi w'Ububiligi mu karere k'ibiyaga bigari agasanga Perezida Kagame n'abamushyigikiye basa nk'abadakunda ibiganiro, ati byashoboka ariko ibyo kuganira batabishoboye bihunze ibiganiro mpaka byimbitse aho abantu baganira bungikanye ingingo buri umwe ku rwe ruhande kandi bigakorana ubwitonzi mu buryo busobanutse kandi bwatekerejweho. Bwana Swinnen muri iyi nyandiko ye avuga ko akenshi na kenshi hari aho biba ngombwa kwihanganira imyitwarire igaragaza intege nke mu bwenge no mu burere nk'agasuzuguro n'ubwirasi, kwiyemera no kwirata, gutukana no gushinjanya ibinyoma cyangwa se inkuru z'ibice zituzuye. Uyu akavuga ko abahanga mu gushishoza badakunda imvugo zikarishye. Ambasaderi Swinnen avuga ko mu by'ukuri isomwa ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina n'ingorane zikomeje kuriherekeza bikwiye gutanga isomo ngo hatabaho kwicuza kurenzeho. Akavuga ko gahoro gahoro hari ibintu bigenda bisobanuka kurushaho. uyavuga ko kwihanganirwa no gushimagizwa ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Kagame byakiranwe ubu biteye ugushidikanya gukomeye yewe bikwiye no kwibazwaho. Avuga ko ibikorwa by'umwijima by'ubwo butegetsi bigenda byaguka ku buryo bigoye kubisha cyangwa se kubisigiriza. Ati ubwo ibyo Bwana Kagame yakingaga abantu mu maso birimo kugwa kandi n'abashimagiza ibikorwa bye buhumyi bagenda bagabanuka mu gihe runaka, benshi ubu baravuga bati birahagije. Kagame agomba gusubizwa ku murongo akanaryozwa ibikorwa bye bihonyora uburenganzira bwa muntu byaba ibyo muri iki gihe n'iby'ahahise. Uyakavuga ko icyuho cy'umuryango mpuzamahanga cyo kwishinja kutatabaye u Rwanda muri jenoside Kagame yakomeje kwikingamo cyenda kurangira. Ambasaderi Swinen avuga ko bidashimishije ndetse ari urucantege ku bategetsi b'abanyapolitiki b'ababirigi bizeye ndetse bagakorana ubwitonzi yewe bakifatanya n'u Rwanda naho byagaragaraga ko ibintu bitifashe neza muri icyo gihugu, kuba biturwa imyitwarire ikojeje isoni y'umuyobozi w'icyo gihugu cy'inshuti ndetse n'agasuzuguro. Akavuga ko uku gucika intege kandi gushobora no kwigaragaza kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivili mu bitangazamakuru ndetse no muri za kaminuza. Uyu munyapolitiki aribaza niba icyatari cyo gihingwa abantu bigobotore kugendera ku kuri bagaragarizwa mu buryo bwa politiki no kugendera ku by'uruhande rumwe ku byerekeranye na jenoside yabaye mu Rwanda, kimwe no kwitandukanya n'ingaruka zaterwa no gukomeza gutwara ibintu muri ubwo buryo. Ati nicyaba ari cyo gihingwa abanyarwanda n'abatari abanyarwanda bashobore kuvuga ikibari ku mutima, babaze ibibazo byemewe cyangwa bacukubiri n'inkuru zibarwa mu buryo bwumvikanyweho, kimwe na politiki zo kwitana ba mwana batiswa bahakanyi ba jenoside n'ababaswe n'amacakubiri. Mu gushimangira ubusesenguzi bwe, ambasaderi Swinen avuga ko atazahwema kwamagana imitwe y'intagondwa yateje ndetse igakora jenoside no kuvuga ibyiza u Rwanda rwagezeho mu kwiyubaka nyuma yayo, ariko kandi atazareka guhangana n'ibitekerezo bigenda umujyi umwe bigamije kwirengagiza ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu, ngo nuko ritari ku rwego nk'urw'ibyabaye mu myaka 30 ishize kandi icyo gihugu kikaba gikomeje kuzamuka mu bukungu. Agasoza avuga ko imibanire y'u Rwanda n'Ububiligi ari ingenzi ku buryo idakwiye kurangwa no gupfukamirana cyangwa se agasuzuguro, kwa ahubwo abatuye ibihugu byombi bagomba kumva ko ibiganiro biziri imbereka mu muco w'ubwubahane bitanga andi mahirwe mu mibanire.
Bishobora kuvuga ko Ububiligi bushobora kutazakora ibirenze kuvuga gusa, cyane cyane ko yahoze ari ambasaderi, ariko icyiza cya Kagame ni uko adashobora gutandukanya ambasaderi n'igihugu cye agira mu nyangire. Ubu ngubu ibintu byose bashobora kuba batangiye guhamagara ambasaderi wabo bamubwira bati mubwire ya apologizing ya retire statement yakoze. Barimo barafuminga, barimo gufuminga. Kagame ari habi ibyo bavuze igihe cyabyo cyakora cyo kugira ngo nyine baratinze byo kugira batangire kumwifuza kumubwira icyo bamubwira nk'uko bavuga gati igihe kirageze baratinze, ntabwo kigeze cyageze cye mwarakirengagije. Cyakora kubera ko babakubise amase mu maso kubera passeport yanyu y'Ububiligi mutigeze proteja, n'uyu munsi bakabereka ko ntacyo muvuze hejuru y'imiliyoni n'amamiliyoni mutanga mu gihugu cy'u Rwanda ngo nayo kuimprovinga mu butabera muri droit de l'homme cyangwa mine muri rule of law, ubu akaba abakubise amase mu maso, bateye amase mu maso. Ubu nibwo mutangiye kubibona passeport y'imbirigi barashimuta umuntu mukarebera bakayibuka n'abavoka banyu mwari mutegere waruzi ko hazabiki sevupuri waruzi ko hazabiki kindi. Kagame n'umuntu w'umupoli n'umuntu bajeye kiwe community international ntabwo ujya mbyumva, n'umuntu uviyora amategeko mpuzamahanga birazwi, evidence murazifite. Ikibazo gusa nuko bikorerwa ku buzima bwa rusesa bakimwe, yaba hari ubundi buryo mwakabibonye byari byiza cyane mukabibona mu buryo ibi byose muvuga bitabanje kujya kuzana akarengane cyangwa se misère ku buzima bw'umuntu. Ntabwo byari bikwiriye ko bibanza kuba ko abasuzugura bigeza yarabasuzuguye kuva kera. Niki cyatumye dashobora kwemera ko habaho umwavoka uburanira Rusesabagina? Kuki mutabaye outraged kiriya gihe mukavuga muti ibi ntibibaho n'amahano?
ntago byemewe ko umuntu avoka ko umuntu agira umu avoka yihitiyemo mukamubakamo mwima tibibaho tibikwiriye niba koko ari itegeko ari evidence igihe mwabonaga niyo ngabo uriya mu escrow mu pastor ajye gutanga ubuhamya akabazwa ibibazo n'umujije gusa nta wundi muntu uburanira uregwa ushobora kumubaza ikibazo mwagomba kumenya yuko nta butabera buhari azabona iyi outrage yagomba kugaragaza na kiriya gihe bakavuga ko ntabwo ari hagira fair trial na gutegereza conviction kubera ko twari tuzi ko izaza bakamuha iyo bamusabiye Kagame yamusabiye niko bigenda hariya muri cya gihugu ariko kubera ko mwapretendinze agasuzuguro Kagame arakabereye mujye mumpa amafaranga yanyu n'indangiza hori ibyo nishaki Banyarwanda Banyarwandakazi shuti z'ikiganiro uyu munsi ngiye gusoreza ikiganiro cyacanga ariko hari amakuru nshaka kunyuramo nirukanka ari butinde cyambere reko nitangazo ndaba ndi kumwe na Majoro Mupende Mike mu kiganiro cy'ubuta uzikora ubwiye nakomeje kuvuga ngo uyu munsi nta nubwo nzi ko ari umuntu wigeze nkosora mu kiganiro cy'ubutaha umusibejo ku kiganiro uyu munsi iki ni ikiganiro igihe ni unbelievable ndetse n'inanga twakoresheje yari inanga cyangwa se indicative yayo yari ikiganiro uyu munsi ikiganiro ni igihe ni iki mu kiganiro uyu munsi nibwo nzaba ndi kumwe na Majoro Mike Mupende tuzaganira kuri byinshi harimo urupfu rwa Masabo wayoboraga lisende ya Kigali nawe bikekwa ko yahitanywe n'iriya leta tuzareba rero impamvu Masabo ashobora kuba yapfuye na koko ashobora kuba yishwe ni mu kiganiro rero nzaba ndi kumwe na Majoro Mike Mupende ejo bundi umusibejo mu kiganiro uyu munsi yapfuye rero yishwe ariko ikigali ntabwo barimo kumuvuga tuzabigarukaho mumenye uwo mugabo uwariwe tuzagaruka kandi no ku kibazo cya n'amagambo Kagame amaze iminsi avuga harimo ya kudeta harimo na biriya avuga ko agiye kuzajya kungeta abantu ngo bazajye babura akazi kugira ngo basigare bamwunamiye n'ibindi harimo ko ari ku itariki ya mbere Nyakanga hazaba harimo n'ikibazo cy'uko inkotanyi zateye zifite ko zagurishije ariko hakaba deception totale igice kinini cyazo nacyo kikaba cyarabaye impunzi ni mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi mu kiganiro uyu munsi maraza kumbabarira kubona ko nakomeje kwitiranya ibiganiro byombi ariko mu kiganiro uyu munsi nibwo nzaba ndi kumwe na Majoro Mike Mupende mbere ariko ko njya mbasezeraho cyangwa se ko dutandukana harimo iyi nkuru nababwiye witwa yukira gihone ngo ni Evode Uwizeyimana yavuga ngo iyo ubonye ikihebe mu gihuru ngo uragitwika uwo ni Evode Uwizeyimana yavuga kuri Rusesabagina ariwe wagenda akavuga ngo Ububiligi uradufata nk'aho bakidukoronije ngibyo rero iby'abantu nk'abo nibo Kagame ashaka niba ashaka ko bamubera abavugizi ariho bajya hanze bakamurwanirira birababaje cyane Banyarwandakazi rero inshuti z'ikiganiro igihe ni iki reka dutandukane ahasigaye tuzongere guhura mu kiganiro igihe uyu munsi cyo kuwa kane gusa ikiganiro rwatubyaye ejo makuru ya nyuma mfite nuko kitazabaho. Urwatubyaye ejo ntabwo gihari kubera impamvu za schedule zitahuye kubagitegura, ubwo rero muzamenyeshwa ikindi gihe kizasubira, ariko ndumva kuwa gatatu w'icyumweru gitaha kizasubira kuri gahunda nk'uko bisanzwe. Mugire rero ibihe byiza, murara haryanaho muri hose, abandi mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Jean Paul mu kiganiro Igihe ni iki, naho ubutaha.
Yeah.